zi add na zi add, lakini hazi add up. Na divide na divide tena multiply, napata niko minus, unaza tamari Hennessy. Na budget ya konjaki, unazi add na zi add na zi add na zi add.
Walete wote, hapa ni wape, hapa ni wapi. Walimu wa math la mekubali, peso tasta ishi vilavish. Hadi mwishu wa math misi shikwangwi. Mabadi huni jazi ya furaha, maganji zikingia ndani ya bank. Mabadi huni kali ya Rihanna, makali ikionja sharubat.
Nairobi, ni Nairobi,
nalipa deni na deni nalipia deni.
Kakuna note ila ikose,
ya shere tunapiganga wikendi.
Wana ni tafta, bato anione.
Simu peke, mina ansa ni ya pedi.
Hadi mkwanja, itamkole.
Irudi baku, biashara ya spending daily.
Nazi add, nazi add, nazi add, lakini hazi add up. Na divide, na divide, tena multiply. Napata niko minus, unaza tamari Hennessy. Na budget ya konjaki, unazi add, nazi add, nazi add, nazi add, lakini hazi add up.
Nazi add, nazi add.
Shanga haunanga pesa, kuombana, kunyimana. Ukeka feelings, no utateseka. Kuna deni za mashilingi, na madeni, madeni ya madola. Ukikopesha na uniamini, unadhani naweza kupora. Oh oh oh, minimum pressure, minimum, minimum questions, yeah. And a crustacean, kama wezi chill paka kesho. And a omnisha, and a interview unimension. Juma shita ni mingingi, na kwa kichwa mashilingi. Nazi add, nazi add, nazi add, nazi add, lakini hazi add up. Na divide, na divide, tena multiply.